Na blaze kikolo Manche zinanisho kenchi Kuku pono Narudi kejani DVD na seti pono Vaseline kwa mkono Na daide manahaga no no Baba yao but watu weni adopted Mademo mejiseti ka orbit wako sorted Black white dark light Wate assorted Maheta nsaru zao zote Mission aborted Yeah Kakando mini kajua weni kakando Mini ule boy budo uwezi handle Mini ule boy skisangi scandal Mini ule boy manzi yako amedata ka bando
Nitaka nitasaka mbaka mimi nitapata Uwi uwi gori wori neza bigwa geta Siku na mchana Madugu na madada Mabibi na mabwana wote wanadai kuchoma Kunichoma Nichome
Naka pimple kwa sura dem ni metok lezea Nishacho makamoni, producer haka ongezea Shit, zimeamsha zejana Real all day, usiku wa mchana Ile designer tema ni kamsi ya memada kuchana Na mindi wana high grade, hao wengine ni madanda Tunapanga funeral, vile beat ni meimada Vijana wanachoma kama wiz na bana Wanashtukia ni mekapunga kama riz la bana Yeah, city formation, yeah, blunts on rotation Matrix kwa flow design na speed ni noma Na misi muizi but kinipata mtani unaza ni choma
Tunikitaka nitasaka mbaka mimi nitapata
Nitasaka
Uwi uwi gori wori uneza pigwa geta
Siku na
mchana Madugu na madada Mabibi na mabwana wote wanadai kuchoma Kunichoma Nichome Nichome
Pana fine point Roll up a fine joint Mina we hatuko equal Najipicture kwa convertible Niki shout power to the people Sendo nachorea mistari Then I sprinkle Pilipili ndo mdaini kali Alert ka askari No hit ka ajali But bado na hit more trees than Raza na hezi ona mbali On the grind hard and early Zikisha wako unajua Hakuna worry Nadai kumiki story Alafu nyo andikia kongoma Ndiyo mtisema that boy was so good He wrote his story Flow Johnny Gori Punchline imebeba na lori Zakoz na sound too boring Sijui ito show marangapi Mindyo baba yao mnafaa joku ni itapapi Wana try kunifikia lakini wapi Ni for 20 kila size mitaus Wai uliza ni sangapi Mashadazi wake Tutafte do na wana wake Life ni yolo Wachana na hater kumana zake Nipe mic na puff the psych Na watch a nigga take the world ni kama ni yake Yeah, atomic rhymes design as it drop Freak of nature juna ball na pado na flow Nasikia kuna kapare maisa Na mapale pilsna Si usare isa juki leta noma Ni mapare isa
Tunikitaka nitasaka mbaka mimi nitapata
Nitasaka
Uwi uwi gori wori uneza pigwa geta
Siku na
mchana Dada, mabibi na mabwana wote wanadai kuchoma Kunichoma, nichome, nichome, nichome.